Dai kitinol chapande jetati e jegol. Kangol woni Isa engti haa sama. Matta no gase jetati Luka no gase nai. Hude nelabe. Go. Assalamu alaikum mun sobirabe heditobe. Min kofni on be inde Allah jamu salama giddo ko moy fama e dow do lawol gonga kungol o mabbiti. E o yeba salama gonduka be mako ha foroy. Min cewrake gartuki amin hande ga waddan gon siriya mon ka lawol gonga ko. Nebi en don janga der linjila chenika. Defterende e don jogi tariya Isa al-Masihu kisnowo mawdo. Bana no ngiruden dum nane inde Isa yidi wiugo Allah hisnan den al-Masihu bo lati kalimawol yunanin ko en biyangol mu Allah subi Isa al-Masihu woni kadi mu Allah subi ngam hisnugo bibbe Adama digam bawde hakke amma bana ko ngiden no burna yimbe jabay ko Isa lati fakat wotbe don ko citiramo ban annabojo amma be pamay kanko wonete no ruhu jawmirawo cenido jippido digam asama nden yeedi dow lesdi ban neddo wotbe bo ko nandi e limane en ardibe diina yahudu en luttube kajino mo jamu sakkito man fu e mbarimo be bilugo mo dow leggal nden Allah cenido andindo ko tammi salago pat mayde al-Masihu dow leggal latake no nder taskara Allah tilimka kao andini Nebi be kundude annabo en mako ha fahin gare kitinol chalingon en darino banno Allah ummitiniri Isa ummitaki Isa holli Allah cenido jabi jijam damo rufi ban cottari kaini ngam fistugo bibbe Adama digam bawde hakke den bobe kulol mayde yangada e yite bawonde Isa ummiti en darino wangani pukara en mako den o kolludo be battatte mako Ebe charruno mo her jure koste yakende be bilamo. En jangube bo Isa nyamdi be mabbe ngam hollitugo be fakat o geto. Defter linjila don holla banoy Isa wangani fukarbe mum baki nyalle chapande nai den o wolwani be hala lamu Allah. Yake fere Isa wangani fukara en buri te metenjo. Hande bo. Be bawde Allah cenido en daran banno Isa jabbitori pukara en mum den engti ha asama en puddan jangde men hande ha fasluwol mata ragarewol bindi don biya to pukara en sappo e go dilli ha lesdi Galili ha to ndirende Yesu winobe de be ngimo be cujidanimo wotbe mabbe ceki nadum kanko Yesu baditi be wi Bawde ha asama e dow lesdi fu ndokkama yam. Nden o wiibe, njehe koto e nder duniyaru, ngajine ko moye linjila, ko moye nuddini jabingiwam baptisma hisan, mo nuddinaye Allah hitotomo. Bawde ha asama e dow lesdi fu ndokkama yam. Ndille ya imbe ummatoje fu, on badabe pukara en am, on giwabe, giwam baptisma be inde babirawo e biddo e ruhu chenido. Andi nebe habe toko ko mi umri on fu, ande, mi wondan be moron nyalle fu hayeto timode duniyaru. On nanbe ko Isa wi fukarbe mumna, o wi be, ko moy nuddindo habaru bello mo mayde al-Masihu do gafa angale ummitine ki mako hisan. Amma chalido nuddingo halkan, ban ko ndaru denno, Isa rufi jijam murum ban laya ari, moftandi hakke. Gondo do men ha yeso Allah cenido amma ijam dam Isa rufi marai saman to nuddinaydum be bernde mon fu ga wolde Allah don wiya Allah yidi duniyaru masin ga majum hokki biddo mako bajjo ko moy nuddini biddo o halkata amma o heban gendam dumidam ko moy nuddini biddo kita nangatamo amma mo nuddinaymo kita doimo Gam o nuddinay biddo Allah bajjo. Banani kadi to nuddini habaru Isa al-Masihu weldu on kisan. Amma to on chalake nuddingo on kalkan dalila hakkeji modon. Dum wolde de kisndam Allah cenido nelani bibbe Adama. Kanju wari Isa hokki umrore nde ha fukarbe mudum. Jehe koto e nder duniyaru ngajine ko moy linjila. bawde ha asama e dow lesdi fuu dokkama yam, ndille ha yimɓe ummatoje fuu on mbaɗaɓe pukara en am. On nanɓe ko Isa wii pukara en muɗum na, o wiiɓe bawde ha asama e dow lesdi fuu dokkama yam, ndille ha yimɓe ummatoje fuu on mbaɗaɓe pukara en am. Ngam ɗume Isa wii bawɗe ha asama e ha dow lesdi dokkama ha juuɗe maako? Nder jangde men ha tawreta Musa, en ndaari bana noy Allah takri Adamu neɗɗo arano. En jangi noy Allah ceniiɗo lamminirimo dow kala tagdi mum fuu. Allah yiɗi Adamu laamoɗo be maako ha foroy, amma Adamu soyi bawɗe ɗe digam nyande nde o yewi umrore Allah be nyamugo ɓiɓɓe lekki andugo boɗɗum e kalluɗum. E ndeni Adamu woni kakirawo meɗen, nden en andi bo to albalawol waɗi ngol haɗata dow puɗɗuɗo ngol tan, enen bo en fuu en hakke en, ngam en daydama be hakke daayiɓe be Allah e teddungal mum. Amma en gettu Allah ceniiɗo, ngam bindi annabo en ɗon kolla bannoye Allah waɗiri taskara bawanɗo lornugo ɓiɓɓe Adama to maako. Dammugal ngal woni Almasihu ceniiɗo iwɗo ha asama ngam rufugo jiijam muɗum, ballay haari laɓɓinandi ɓiɓɓe Adama digam hakkeji muɗum. Isa Almasihu fondamano ban Adamu, amma kanko o meeɗay hakke, o laɓɗo tal e o ceniiɗo kalkal bana Allah ceniiɗo laatori timmiɗiɗɗo e ceniiɗo. Ngam maaju waɗi Allah semta yewnaago mo ɓiɗɗo maako. Bana ni kadi ɓaawonde Isa hokki yonki muɗum, ban lay haari ittandi hakkeeji, Allah ummitinimo caka maayɓe, waɗimo jawmiraawo takle fuu, nden halfinimo baawɗe kooɗeye dow lesdi e haa asama. Tema woɗɓe caka mooɗon mbiyan, to Isa laatake jawmiraawo takle fuu, ngam ɗume duuniya men jonta ɗon heewi caɗeele e hakke? Amma binndi ceniiɗi ɗon kolla daliila man. Yimɓe fuu maayan ngam daliila kawtal muɗum'en be Adamu, ɓe fuu ɓe ummititto bo ngam daliila kawtal maɓɓe be Almasihu. Amma koo moye dow tokkindirki mum, Almasihu woni aartuɗo. To o waroyi masinko'en ummititto, nden timmoode waran. Almasihu halkan marɓe laamu e baawɗe e ru'uuji konneeji Allah fuu, nden o hokka laamu haa junngo Allah baabiraawo. O wostan gonɗi maɓɓe fuu, walaa maayde, walaa mettamberam, walaa bojji, walaa nawɗum ton, kuuje ɓoye maaje fuu caalake. Nder aayaaje ɗe e aayaaje goɗɗe juurerwolde Allah, en anndi be laaɓɗum Allah halfini Iisa baawɗe dow koo ɗume, ngam o laamo nden o hiito kala tagdi fuu. Amma haa jonta woodi ko luttinimo nder ardungal ngal, ngam o hiitaaki yimɓe duuniyaaru tawon. Iisa wartoyan nyandere go dow duuniyaaru, e yaake o lortoyto o laamanto duuniyaaru ndu, nden o hesɗitinan kuuje fuu. Sey paamon kadi koo moye laatiiɗon e kootoye ngonɗon, Allah ɗon umra on tuubon hakkeeji mon, ngartanon mo, nden be nuɗɗingo habaru Isa Almasihu welndu laarandu maayde e ummitineeki maako. Annabo en fuu seediiɓe to on nuɗɗini habaru Isa Almasihu belɗo, Allah yaafanto on hakkeeji mooɗon fuu be innde maako. O hokkan on bernde hesre be baawɗe ruuhu ceniiɗo, nden on keɓan salaama duumiiɗo hakkunde mon be Allah ceniiɗo. To on nuɗɗini Almasihu, o waranto mooɗon e o jooɗoto nder bernde mooɗon be teddungal maako fuu. Amma caliiɗo ɗowtanaago kisnowo mo Allah ceniiɗo neldi, o tammi wartugo kiitowo maako. Ɗum kanjum woni ko binndi anndinta nde ɗi mbi'i, yeeso jawmiraawo men mo asama wangan haa duuniyaaru, kanko e malaayika'en maako seedooɓe baawɗe maako, o waran be yiite huɓɓange, ngam haa o hiito heeferɓe ɓe teddinaye Allah e kooɓeye ɓe ɗowtanaaki linjiila jawmiraawo men Yeesu. Kamɓe ɓe hiitorteeɓe halkere duumiinde, ɓe senndeteeɓe be jawmiraawo e teddungal baawɗe mum. Ɗum laatoto nyalaade goo, to o wari ngam haa yimɓe maako teddina mo, nuɗɗinɓe mo fuu kayɗinan mo. Jonta kadi en tokkitino taariha meeɗen, en dari Isa wangani fukarbe mum bakin nyalle chapande nayi bawo ummitaki mako. Jonta en dara noye o jabbitoribe e noye o engtiri. Bindidon biya ya kewodon be mabbe o wiibe jode ha wuro Salima ndene dokkal ngal babira on wi'i hokkan on bana mbimi on. Gam Yohana hiwi yimbe ngiwam baptisma be ndiyam amma Yesu sedda on keban ngiwam baptisma be ruhu cenido. On nanbe ko Isa wi'ina en jangube no inanido pukara'en mako bawo mayde ummitineki e engtuki mako ha asama on eldanbe de'itinowo ruhu cenido gam ruhu yeda nder berde mabbe. Be danye kesum labbinanbe sembidinanbe nden dowanbe nder lawol gongaku. Jonta kadi en nani to gayere mako hedi pukara'en gam be ndena garki ruhu cenido. Nder Siriya garoyanka to Allah muyi en daran bannoyru wuccenido jippori nden heewi berde pukara'en Isa fu kalkal banno iniri dum. Amma en tokkitino jangde men nder bindi cenidi idon biya yake nelaabe don kauti be Yesu be jamimo. Jawmirawo a wo'itinan laamu Israila jontana Yesu jaabibe. Baabirawo mari bawde ketago wakkatiyel kongele dum daganaki onon hapamon dum amma on tammi hebugo bawde de ruhu cenido huwande nder modon e on latoto sedobe yam ha wuro Salima ha Yahudiya be Samaria nden ha kerol duniyaru fu. Nde o timmini bolle de o engti be don dara ha dule cuddimo de pukara'en do tokki ewugo mo. Law worbe dido borniibe limce daneje mbanganibe be mbi'i onon Galilien koni on dari tijjo dow Yesu o mo engti acci on o loroto bana on ngi'i o dilliri asama. Bana ni kadi Isa engtiri ha asama o hoti ha sare baba mako her o jiwino. Dilluki mako darjidinama masin nden pukara'en mako tawabe yakere nde o engta. Nyande man be paami Isa mo be njadanno e mum wadi duubi tati caaliidi wonete Almasihu mo annabo en borwuno haala muɗum. Digam danyeki maako haa yottaago mayde maako nden digam ummitineeki haa nyande engtuki maako Isa mo Nazaratu hebbitini kala ko annabo en pillino darandum mo fuu. Ko engtuki maako fuu saalorake kalkal banano annabi Dawuda andiniri ɗum haa Jabura. Nda ko winda Yesu wato jawmirawo nde timmini wolwango pukara'en o engti ha asama o jodi ha nyamo Allah. Bana no jangirden dum bawo engtuki mako malaika en dido mbangani pukara'en mako mbiibe koni on dari tijjo dow Yesu o mo engti acci on o loroto bana on ngiyo dilliri asama. Fakat yaso birabe heditobe nyande fere Isa Almasihu wartoya nder dule on taskitaniibe loraaki maako na e nyande man nde takle ngi'an mo nden be annditan kanko woni mo Allah ceniiɗo subi ban kisnowo e kiitowo duniyaaru. Ɗum kanjum bindi anndinta kanko o woodino darnde Allah be non fuu o laaray nanndal be Allah bana hunde jaɓteteende. Amma o lestini hoore maako o jaɓi darnde maccuɗo o wari be nanndal yimɓe o wangi bana neɗɗo. Fakat o lestini hoore maako o ɗowtani Allah haa yotti mayde nde o maayi dow leggal gaafaangal. Ngam maajum Allah ɓaŋtimo dow kooɗume fuu hokkimo innde ɓurnde innde fuu teddungal. To innde Yeesu ewnaama doole takle fuu nder asama e dow lesdi e nder joonde mayɓe tugga koppi Yeesu maako. Ɗe fuu ɗe teddinan Allah ɗe ceedoto Yeesu Almasihu woni jawmiraawo. Yasobiraɓe, haani ndaroɗen haa ɗo hannde amma min ɗon ngelo fottugo be moɗon ngam siriya goɗka haa keɓon faamugo bannoy Allah ceniiɗo neldiri ruhu ceniiɗo ngam ngu jooɗo nder kala ɓernde koo moye nuɗɗinɗo Isa Almasihu jaɓi mo ban kisnoowo e jawmiraawo. To on ngoodi jamɗe dow ko ndarɗen hannde mbindanemin haa laawol gongaaku BP 43 Marwa Cameroon. Miɗon lornita ɗum fahin lawol gongaku bepe karan truwa marwa Cameroon. Allah barkidina on, den hokka on bawde numtugo be hakkilo ko malaika en bi ipukara en. Yesu o mo engti acci on, o loroto bana on gi'i o dilliri ha asama.